ekeleke na ze wanyi nnem kabi nokosimiri ama ama hasancha aptuku na kuzo ogodo bi joji ogiri na mi be na wanyi si ajata ayi na narugo odo omugi aga na mmiri egweje na ofesi osimiri anzi aburi jogazi ogazi ri oria ekeleke na ze wanyi nnem kabi nokosimiri Oma ma sancha aptuku na kuzo ogodo bi jode ndogiri na nibe ya nne wanyi si ajata ayi na narugo odo omugi aga na mmiri egweje na ofesi osimiri anzi aburi jogazi ogazi ri oria
Yeah,
kaziyane ndalili asimi ya kaziyane uko miziki ya kaziyane
Onye ogbuduru ka ogbu n'afọ aja akara ka uwe ọkwa na ya bụ gbanje ọ na-eme onye chebe echi oche na ụwagbu mana ụwa abụrụ ba anyị anyị bịara ize mmiri ọ mmiri tụ agwụrụ anyị nọ ngị ala onye na-ekwu dị nke ndị nwụrụ anwụ ele maka anyị ma onye dị ndụ nke anyị nọ na-ekwu na anwụ anyị na ọdụka egwu nlu chukwu mgbe ọbụla o ji soro so bịatara anyị gbapụzie ebe zi
Chief of Kemisi Money,
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 You do money, money, table crown,
or black.
You do money, money, Oliver Lutegi, you do money, money, where's the simulation?
Oh, my God.
You do money, money, hey, brother, aka, father, aka,
yeah,
you do money,
yeah,
what you want?
You
do money,
yeah,
who president?
What don't
any man alone, not gonna grin up on a million.
What you do, man?
Any salad, I'm not gonna grin up on a million.
What you do, man? What you don't want to measure ya? What you don't want to measure ya? What about you, Joe?
Asaya for the lady, and then as I have a little, I would have
Let's go, young one. I'm going to let him. Why, I said, I'm
Bian. Okay, check up. Manu Banu, who did you do, man? I'm a young girl. 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 Did he hurt him? 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 Yeah.